nothing can happen.
Ni kuamka tu asubuhi,
kung'ara na kutoka nje tu. Doing nothing.
Yeah. Okay. Okay. Only thing nan bamba ni jana, M-Pesa.
Jana, 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 jana. Ati ini le baridi lifanya wahenga. Uwa, waite bibi jiko.
Nukweli. Nukweli bala.
Eh, wana survive aje.
Eh, bibi.
Nasurvive aje. What is keeping you warm?
Amu unalanga. Dupe.
Unalanga peke yako kama panga.
Utajua aje ba.
Ai. Ai. Tebu tafuta jiko.
Nakwambia mpaka mafuta, nile ya oil. Lakini sasa imekuwa fat.
Uongo.
For real.
Yeah, freeze.
Vipi freeze?
Aye. So andike poem ujimbie. I'm to keep yourself warm. Tafuta bibi andika poem mtaenda hapo nje. Spit facts hapo spoken. So nisikie ulikuwa msanii. Aye. Aye, lover boy. Nini lifanyika? Ileza time niko ajua gashu.
Eh basi.
Spit gashu.
Eh.
That was your stage name back in the days.
Back in the days.
When you used to spit facts huku inje. Hey, words, when ungepoa tu mistari huku inje.
Hey.
Kule patch kama funky zote.
Funky hey. Tu likuwa na pesa.
Hey, imagine. Hey, yo, guy, it's. Kwa, mia inakumbuka ni, kuna time nikuwa ata kuandika poems, but. Usijali. Oh, guys, it's been a pleasure. Welcome to another episode of the Steps Podcast with me, your host, your guy, Saijo. And today we're chilling with who?
Brian Gash.
Gash. Gash, I want to talk to him. He used to be that best spoken word artist. And I was Mufasa of those days. Patch kila mtu alikuwa anajua kwa funky zote. Mkiwa mkienda bush kwanza.
Kwanza PB. Ruta.
Ulipata mtu Ruta.
Hey, maze nilichukua ngama namba lakini.
Ziko wapi? Ziko wapi?
Maze ni kaa tulichochwa hii story.
Ulichochwa aje.
Unafika home unapiga namba hii.
Koja, kaje mpanza mulipata mulikuanga na Funky January. Lafu mnenda meter match.
Yeah.
So ulikuwa una save your number paka match.
Hey, maze, we. Mili kwa na book. Kama ningekuwa na diary yangu labda saya numbers.
Wako wapi? Hawa watu wako single hapa saizi. Utebu shoot shot. Wacha kulala peke yako kama panga. Wacha kulala peke yako kama panga. Yo guys, just tune in to find out. You know, this today episode is fire. Gosh, tebu wambie, wambie.
Mese mina wambie, iki tu ni moto. Moto.
Shut up. Shut up and listen to the eloquence of silence. From my tongue to your ears.
Kiangalia, may think that the bands wa Alianza walikuwa better in spoken word than kuimba.
True, ni kweli sana.
Because angalia ukisikia think. Hey, Mordecai, that guy voice yake is perfect. Hata kwa spoken word hata kuliko
kuimba.
Oh, between ya Majabel. Leo umesikia Majabel na saizi ukisikia think ya Alianza. Sasa, najua unaweza imba. So compare think na which one is better?
Think.
Ngoja, so spoken word because na watu wawili so Mordecai ndio mwingine.
Mhm.
Mwako kwa think too. The I don't know any, but they had to buy enough of my dog.
Ah,
our Gigi. Our Gigi. Me, kila mtu hapo kwa mkali kwa spoken word.
Yeah.
To be honest. Because, first of all, ukisikia kwa hii album ya Simple Man, kuna wimbo. Kila wimbo iko na, like yo part ya rap, wakua naifaya na spoken word.
Yeah.
So, seriously, mi kwanza kuongelea spoken word. Me, I think the first people I had, ilikuwa
had the band.
Lafuno nikaanza kusikia Mufasa the poet. Mwisikia Mufasa. Hiyo gaya nafanyanga jana English. Wow. Kwanza kuningini kwa nisema letter to my wife, future wife. Ali describe baka venye, you know him, for him is a Kalenjin. So akaanza kusema venye, yeah, as a Kalenjin amekuwa, like, anataka a wife atafanya hivi, vitu kama hizo. I mean, he's so descriptive.
Yes.
Even some of these pieces can make you cry. Is that a root nebo na finanga spoken? What did you talk about?
What happened?
You could have been the next Mufasa.
unajua high school za Kenya venye ziko. So it happened that venilingia high school nilikuwa na hiyo passion ya spoken words na drama things, anything to do with drama mimi nilikuwa hapo. So it happened that one time tulikuwa na function, a 3 days function, and it was ilikuwa tuende Mboni huko Ukambani.
Okay, interior.
Interior bana. Mimi nimepack kila kitu, sabuni, towel, blankets.
Ungebeba paka maji, jojo kuna maji.
Tulikuwa tumechota maji.
Tulikuwa tutoka maji kutoka Nairobi school paka Ukambani.
Paka Ukambani. So mimi kwanza hiyo haikuwa spoken word. Hiyo kwanza ilikuwa shairi. So tumepanga kila kitu. Mimi nilikuwa form 1. And then saa kukatokea kuna form 4 fulani hapo. This guy wanted to bribe me all the way from before. Now the challenge that I had, of which I think ni kitu tunafaa ku address pia. Unapata maze kama una connection, yani history ya connection imeanzia iko kila mahali mpaka shule bala
funky
bala.
Sasa ngoja, connections za funky zilikuaje?
First grade. Secondly, unaweza fake jina mse. So what happens, lazima ujue wasi wenye wana head hizo functions. Tuseme kama weko group fulani hapo, unafaa ku make sure mwenye me oversee ama chairman wa hiyo group
unamjua.
Unamjua. So mimi siko na job say
only get up for cover.
Mimi nilikuwa na talanta yangu.
Gaja, ulikuwa music festival.
Yeah, ilikuwa hizi nini za music festival.
So mlikuwa mito, ilikuwa national.
Ilikuwa metros and then sana show. So tulikuwa tume progress kutoka county levels.
Okay, metro.
Metros.
Metropolita inahonga topa kwa Nairobi. Nairobi mnakonga shule.
Mweze, sababu nimepanga kila kitu mpaka nilikusari kwa mebakisha kuendea matrix. Na kuja na pata nimetegeo na squad. And then sa tulikuwa na busy naitwa airport. Hapo ni pali tunachukua mabasi. Nimefika vizuri na Johnny kwa list. Tumechota maji, tumepeleka mitungi kwa basi. And then sasa venye patron anakuja. Naona nimepewa macho mengine bana. Nafika naambua gosh. Ati sijui tuki print majina ya wasi wanenda funky. Mse mwenye likuwa na print alisahau jina ya?
Uongo.
Jina ya
bro. Uongo. Unasauliwa kama watu wanakujua hivu. Ngoja, kwani li print alikuwa na chakwa majina? Na kama wejo mekusahau. Aje.
Silikadaisha kuwa na list. Nani? Nikamua wee ni hivo kuko. So wae rudi class. Nikakataa, nikazua. Unajua tulikuwa mafo mwanzo tatu. Hao wengine
kumbe form 1.
Nilikuwa form 1. Hao walikuwa ma fourth bana na ma third.
Jina inasawilika aje by the how?
Sisa nilikuwa chezwa. Ni huyo form 4 mwenye alikuwa amenijaribu kuni bribe nikakataa. Angena pozi zao wengine wawili jua, wengine walikuwa wanajuana na chairman. Walikuwa na ma connections. Mimi nilitii tu hivyo. Alafu nilikuwa nimehepa class ya Mao.
That's okay. So we need to rock a class.
Class, jafanya kazi juu najua kesho niko funky.
Alafu then yo funky na ina kufunkisha.
Wewe, sasa mimi narudi class maze. Ucheko unacheko kwanza. Umebebana na masabuni, una blankets, kila kitu.
No, uliamini ati wewe jina yako ina solikaje. Wewe ndo
walinifukuza, walikuwa wanataka kunichapa. Walinitishia. So what happened when you lenda funky? The patron found out that the guy who is there si Mugambi. Juu alikuwa na kuwa refer to as Brian Mugambi. Sasa pia details zinaonyesha uniform 1. Lakini ukiangalia leo fourth na form 1 wakai kufanya.
Wewe Mugambi ngoja. Yote mlikuwa mtu mgame. Konda ume. Hey,
okay. I know we talk as you see by us. I know it's not as in your levy. Lizzo is our boss.
I love this patron of fire. I give it there.
So what happened? William said to Ali Chapwa. No, I'll fire you to me.
What happened to you?
Mimi kwa mimi ni Liza.
Sasa hivyo ndio dream yako?
Mimi hivyo na usanii wangu.
Kwa sababu
ai bro.
So what happened? Nilipofika ilikuwa form 2. Nika mimi ni msena penda instruments sana. You know everything about spoken words and everything unapata kuna kama wewe unafanya spoken word unapata kuna usanii unaingia mpaka kwa music.
Yeah.
So napata mimi nilipatana na fourth flani. Alikuwa third year time.
Mm-hmm.
So tukaingia nikampata music room.
Mm-hmm.
Sasa alikuwa na chapa spoken words pia.
Mm-hmm.
So he needed msianeza mchezea drums. Mi nika sali nipata tu nimetulioko music room na angalia drums and all that. So nilikuwa chapa chapa piano tu hapa uma beats. Mm-hmm. Haka una drum fiti. Si uchukue drum moja hapo kwa hizi ni za percussion so nicheze.
Mm-hmm.
And that's how I started drumming.
So uliweza tu kufanya percussions zako?
Percussions. So what would happen, the guy kwa chapel, kwanza hiyo time sijuka nilikuwa form 2 ama still form 1. Mimi nilikuwa form 1 nilikuwa na mastory mingi, nilikuwa like very active na hyper kwa story na music na spoken words. Kitu yote iko in that field,
yeah,
your art.
Yeah, understand, yeah.
So nika ali Nicole, that was my first time ku present na yeye. Alifanya spoken word.
Mm-hmm.
No, spoken word alifanywa na Keys. What happened, the guy used to do music,
mm-hmm,
na spoken word. So the first yangu na yeye ilikuwa music. And then now, other times ilikuwa Keys, but Sammy, sikuwa na mchezea Keys.
Ulikuwa tu music.
Music, mimi nilikuwa mchezea music. So when the guy finished, mimi nika inspired. Nikaamua kufanya kama yeye. Hiyo ni form 3 sasa.
So form 3 sando, like,
form 3.
After fine kilisha.
Yeah, all that.
Wait, yako ikaishi hivyo.
Nilienda chini ya maji hivyo.
Sasa ukari imagine I'm form 3. And
form 3.
Ulikuja form 3, like, ulikuja na moto, ama vibe zako zilikuwa.
Hey, kwanza ma dry jokes.
Hey, ulikuwa dry.
Ati, in short, hata kama niko in trousers.
Endelea.
Alafu sasa, tulikuwa na shule fulani hapo ilikuwa nitwa Cubs, Moi Nairobi Girls. So, kwa hiyo, siku present, lakini kwa nimeipangia. Najua saa, niliko air stage. Siku pata stage. Naona. But niliko me draft your spoken word.
Mm-hmm.
So, kuna section nilikuwa nasema.
Mm-hmm.
So, najua hiyo shule nitwa Cubs.
Mm-hmm.
So, mimi nimesimama hapo, nilikuwa kutaka kuchapa hivi. Nasema ti, oh, sijui, if you are the lion of Judah, ama nye ni lioness, yani Cubs.
Uh-huh. So ulikuwa una refer to your
shule. So mimi nilikuwa jaribu, idea yangu ilikuwa kubako, yani ile ya ni lion, yani watoto, are they the lioness, yani kama ni Cubs. So leo nataka kuleta hiyo relation ya as in evil spoken words ni vile tunawaka, like unapata una relate to vitu.
Ni kama ukisikia kwa think when Mordecai akisema, mm-hmm, shut up and listen to the eloquence of silence.
Yeah.
Like eloquence ni kitu peace alafu silence. As in,
yeah.
Mimi napendanga to the mnafanyanga new much words inafanya like the rhyme,
uh-huh,
and the meaning of words.
Yes.
Always bring it out alive.
Wakali sana. Ama unasikia, kuna my cousin alikuwa anafanya poems, poetry.
Yeah, poetry.
So unapata, ana bring out, tunaita I think personification.
Mm-hmm.
Babu unasema, bulls belling, bulls charging,
yeah,
mother grass is weeping. No. So like, the grass is weeping,
mm-hmm,
juya, bulls is in a charge, na they are bellowing. So as they are, when I walk koyo grass,
mm-hmm,
inanzia kuwim. So
unakona kwanza kupata percussionist mzuri, mm-hmm, like kama unasikia tu hizo anaipeleka na unafeel na beats ni kama this a time went to Leon, alafu,
mm-hmm,
Mumbi the poet. Umemsikia?
Mm-hmm.
Mumbi the poet.
Mm-hmm.
Kama umesikia wimbo ya this guy itonga Ben Sol,
mm-hmm,
na mtu alifanya wimbo na Chris Kaiga, the official pianist na wa Sauti Sol Mutoria,
mm-hmm,
wimbo tosheka ya Mutoria na Ben Sol,
mm-hmm,
ikianza Mumbi the poet anaanza kuongea, she has a piece, like, mm-hmm, ukiangalia page yake YouTube, mm-hmm, I like the way she does her piece. Kuna time alikuwa on Churchill,
mm-hmm,
and you could, she did a very nice piece and,
wow,
kila mtu alikuwa zeza wanjo ni demgine mkonda,
mm-hmm,
lakini anaweza ongea.
The first thing you should know about me is I'm not a good woman, so I've never asked for a good man. But me and God, we have this arrangement. He sends me men that will tell me lies, break my heart maybe one or two times, and in return, I summarize their memory in 32 lines. I get it. Maybe he doesn't send me these men because they're right, but because he knows it's the only way he could get me to write. So it's no wonder I'm stuck here with a guy like you who can turn me into another girl he's been through. Baby, please tell me it's not true. Now you have me praying to God that I walk away from this before you. That way you can't play me. But see, no one's mastered this craft like I have. But you managed to talk me out of my panties, so you must be a better poet than I am. See, I was trying to be something like a shoulder you can lean on. Because my mama raised me to be more than just some titties you can sleep on. But we keep on. And every time you would call, I would drop everything and be there like duty calls. You remind me of my father. You sure you don't know him at all? Somewhere in the back of your mind, I know you hear the universe saying keep her. But between me and him, I'm not sure who could go deeper. But baby, you know to this. And I've been doing this.
And we paka yana kwa machozi ako very stout.
Nice.
Ninakwambia like only mimi kiangalia spoken word artists in Kenya kwanza wale underground.
Mhm.
Wako wengi. Kwanza shule.
Mhm.
Yeah, I remember in school my I had a desmate alikuwa anaitwa Steve.
Mm-hmm.
Steve says anakwanga so the last time I checked, think last year he used to work alikuwa anafanya kazi kwa studios ya this guy anaitwa Ngana. Mav on the beat.
Uh-huh,
used to be used to work alikuwa, I think alikuwa assistant, alikuwa attachment to because used to work with Mav on the beat last year. So when back when he's in to high school, to go home to kwa msanii. So alikuwanga na spoken word. So our school after exam tulikuwanga na kitu yetu kwa itanga cultural night. After exam school mode tunaambia ni cultural night. So Steve alikuwa tunakuwa time kwa mita CDM, alikuwa editor CDM. Steve tungekutana naye tungekanae chini.
Mm-hmm.
Tuna class na mgoja a perform.
Mm-hmm.
Akwambia ange perform spoken word hivi.
Ah.
Akwambia mnafurahi. People used ilikuwa hiyo siku akwambia cultural night.
Mm-hmm.
Tulianzanga tukwa form 3.
Mm-hmm.
Tunge tulikuwa stream 6. People from each stream wangekuja. Tulikuwa paka na visitors hidi. I think Shonichenge kuja class.
Mm-hmm.
Class yote kupano. Class ya 255 ilikuwa fika tu so deyo class. Wakio ya tu watu wakiperform.
Mm-hmm.
Hapuna mili anza kufel love na spoken word. Alafu there's another guy kwa hitwa Were.
Mm-hmm.
Were he also used to do spoken word.
Mm-hmm.
Like that guy right now plays the guitar at ako your end.
Mm-hmm.
So me na nikiangalianga the you guys mna bring out first of all. Nasikia mkwa kiperform. Mm-hmm. Na paka you imagine kitu anasema. Yeah. Kama hini. Yeah. Ina honga for me hapo ina kwa mimi na spoken word but we bado mimi sile mbono liacha
sini ile tu kwa discouraged
just is it's poetry.
So what happened one?
Mm-hmm.
sikuwa na yani support unaona.
Mm-hmm.
So napata ni kitu kama imekuwa despised.
How despised?
So unapata like unakuwa looked down upon
because of you going there to start talk more.
Yeah, especially kama mimi, what used to happen in high schools, kulikuwa na ile kuwa looked down upon kama mono, iyo form ones.
Okay.
Actually, tukua tunaitwa watoi.
Mm-hmm.
So, nona, even by you calling me mtoi, already kama we una self-esteem. By the way, hapo nipo nililearn story na self-esteem.
Mm-hmm.
So, napata, the low, most of the people napata wanakuwa lower the self-esteem,
mm-hmm.
yet they have that talent na wako na ile potential ya kumake it kwa vitu kama hizi. Though there are those stood out because unapata that nilikuwa naona very young guys, unapata msee yako 13 years na ko high school.
Mm-hmm.
But the guy is doing very well. So it's not just about the age na forms. I think in high school swasefia pia wanafaa ku...
So, by the way, umeandikia msichana wa mtu. Lover boy, tuambie. Na spoken word, you know, because most people hata kumka shule. Ukijua kuandika poem, bro ulikuwa chick magnet. Wewe, funky unu ulikuwa unapeleka.
Sindio.
Uliandikia msichana wa mtu.
Sindio.
Nani?
Sisi taja jina.
Alikuacha, bado ako.
Ako
saizi.
Your story. Bethesi yetu tulikuwa tuna date.
Ni ilifanyika?
Ilikuwa ni ubeshte tu, unajua mina kuwa na ma good friends. But sali kama wako urusha, the shots.
So likuwa una shoot shots. Sasa tuambie kitu tebu ni tupa mstari. Ile mstari ulitumia kumwingisha box before kukatae. Ilitumia gani?
Kwa zeli kwa bashi yake.
Hey,
so mimi nikaamua kama gashi lazima ni
chezeki wewe.
Chezeki mimi bana. So ilikuwa set the world on fire with your dreams. Use the flame to light your birthday candle. They say that you can't count your friends on one hand, but not the candles on your birthday cake. Happy birthday, dear friends.
Hey, okay.
Okay. Perform hiyo.
Eh, kwanza ukisikia vetu nilianzia.
Ulianza. Nataka ile line ya kuchachisha. Mimi nataka birthday, mimi nataka ile yenye uli shoot shot nayo.
Hiyo.
Ile msichana inasikia li melt, the heart melted.
Ilikuwa story la. Alas. A newborn city darling with some beautiful overshaped gleaming eyes is born.
What? What? Gleaming eyes.
Overshaped.
Bro. Ako wapi msichana wa mtu? Sasa angekuwa wife material. Nilifanyika. Nilifanyika afterwards.
Tuliachwa.
Poko, let's kill the memes crazy. Nilipakani kama andikia spoken words. Lakini wapi? Lakini wapi? Ulikachi ni kuandikia uye poem na how many days, bro?
Actually, liko usiku. Mi likuwa tu usiku, nikaketi, nikasema leo. Mimi kama gash. Lazima nichape mistari. Afu kulikuwa na funky yo weekend. So lazima ukisikia tu kuna funky lazima.
Wewe lazima uende tu. Hiyo ilikuwa time yako ya kushine, bro.
Eh, manzi lazima.
Kwanza pako kaandika inaitwa a new born empress. Eh. Empress.
Empress bala.
Hata si queen.
Empress.
Na akakuacha.
Eh, manzi. Eh, manzi.
Manzi. Me spoken word with love. I'm telling you. Ukiangalia performance, utaona performing. Wewe kwa wedding yako ungetaka ku perform word spoken word, utaandikia bibi yako hapo. Ujapo wezi achwa. Because ukisikia kila mtu, because ukiangalia kwanza wewe tuna ukienda tu YouTube tafute letter to my future husband, for my future husband, for my future wife. Hizo zikaonga zimejaa. Eh, kwanza Mufasa ali perform ingine letter to my future wife. Eh. Mumbi, tumesikia ya Mumbi. Yeah, Mumbi. Hey. Alisoma patience jeli ingoja. Lines zake unasikia mpaka uko zile za wewe. Eh? Sasa mimi ndo nilikuwa your husband. Anichukue. Nichukue. With the for real me. Spoken word is like a really nice art of showing love and expressing. Just then you see Kenyans. We really miss. We don't know how like art is supposed to be performed in a way that we can use it to talk about any other thing.
Yeah.
Because like Mufasa a while back in time of post-election violence did a piece about how the violence really affected one of his neighbors. Paka kakatwa mkono. Kwa spoken word yake, alisema paka alipenesuri paka bali kakatwa mkono. Like akiperform hivyo, that person cried, the host.
Nah.
Anakwanga kwa chat spot. Ule mama, alikuwa nani? Alikuwa na hosting Life and Style.
Life and Style.
Ule mama siya kwa chat spot. Ni mama, mimi mita mama. That chick lady. Aitwa na nani? Wanakwanga wana kustressi.
Uh-huh.
Bibi ya King Kaka. And that's the other. Mbona words now? When you want to see something. Akisikia, I'm sorry, it was not me. Actually, sir. So, telling you, spoken word. For me,
Adi King Kaka si unakumbuka ile story ya wajinga.
Wajinga nyinyi.
Yeah, wajinga nyinyi.
Spoken word. Hata si wajinga nyinyi. Umesikia ya King Kaka. I was listening to his song, Senzenina. Senzenina.
Yeah, deputy president.
Apana, King Kaka kuna wimbo na Red Fourth Chorus, inaitwa Senzenina. No one, very few people know about it. It is wimbo zake za kitambo. Alafu kuna Promised Land ya na Amos San Josh. The Promised Land was the best song ever.
Wow.
Mi mtoki kuambia ataka kuimbia cha ya King Kaka.
King Kaka.
Mwambie ende tafute Promised Land. Yena Amos and Josh, because that song, I'm telling you, it makes mpaka una feel. I'm telling you, una feel and explain kusona the story about Promised Land was mtoto alikufa. So unapata sasa anapenda story. Kwanza like as I was saying kuhusu King Kaka. Ukisikia Promised Land, ya kwanza anaanza kusema natema sana na sikia kanjo wa korada. I mean, umse ni lyrical genius. Bizi, King Kaka ache tu kuimba rudi kwa spoken word.
Bana.
Oye, wajinga nini? Paka kasiwiwa. Wale ulisikia zile remix zote za wajinga nini?
Sinio, raw facts.
Na kusho, hapo nilijua like Kenyans tukikuwa. Actually, if we come together, talk about poetry, bide tunafika mbali. Tunafika mbali. And King Kaka, bide, right now, mimi nita nikiulizwa, bide tuwe tumesema between King Kaka, Mumbi the poet, Mufasa, Teardrops, na Mordecai na hata si Mordecai anaitwanga anaitwa Washira Gatara.
Mm-hmm.
Washira ndo wa kumbuka tukijiliza wale watu watatu walikuwa kina nani? Yeah. Maji ilikuwa Mordecai, Washira Gatama si alafu na ule mwingine Gatama ndo anakonga poet wao. Mm-hmm. Yaani ukisikia poet za poem za Gatama,
uh-huh.
Mordecai, King Kaka, Mumbi. Who is your favorite right now?
My favorite.
Yeah.
Hey, King Kaka ba.
King. Mm. King ndo mfalme.
Mfalme tu.
Wajinga nyinyi was a but they, like do, you know, last year to shiati wajinga nyinyi patrument might be coming soon.
Maze?
Ay, King. Alafu anatoa album, alafu atafanyi kitu yote. Because that wajing, the main thing had 3.1 M views on right now kwa YouTube kiangalia. But mm-hmm. the remixes.
Mm-hmm.
Wajinga nyinyi was hot.
Sana.
Mi kama ni mi kiambua spoken word we really need to come back and talk.
Na kutupea Kenya amnesia. Asante.
Spoken word is really
sisi ni vipofu na viziwi na tunajua translator wetu alisha dead. 2022 already. Si mnajua nani ni prezi. Si mnajua nyinyi voters ndio washenzi. Kwani amjui mdomo wangu ilibatizwa na wakongwe.
Sasa ukipoa chance perform. Tuta perform ya kuhusu topic gani?
Topic. Najua what you have to look at. Uweze kuwa na specific topic. So first of all kama unafanya art, unafaa kuangalia maswala ibuka. What is trending?
So right now what is trending? Takufinya.
So kama hiyo sasa
utafanya kutakufinya.
Ndio.
Bro, utafanya usiniambie spoken word yako itazani takufinya my best team acha nini? Let me think with that Malzei podcast. So man, mimi saizi mimi jaribu kufanya poetry. Ika jaribu spoken word. Mejia mimi limuandikianga paka poem bro. Mimi niliandika, nikaandika paragraph page mbili. Na niko hapa tu.
Single.
So Malzei, and with that you've come to the end of the podcast. Hey, it's been a pleasure. Today we've been hanging out with who?
Rand Gash.
Gash. Sama ile stage ile jina yako ulikuwa tumia ile ukiandika a new empress ni tosi na yeye empress ilikuwa itwa a new born born
empress
yote mtu anitaje
Gashu
Gashu
Gashu bala
sweet as Gashu sugar Gashu Gashu
Gashu
bala and so let's have your guy your host say until next time bro it's been a pleasure
acha vaa ngozi ya kondoo kwanza ndio tumsifu si basi wakamkwa chacho tu pesa tulitoa kama tax na pastor ana kiss ass ampati hadi asome kavas na sisi tuko busy wajinga nyenye tuna club wakini snipe tonight si mnajua ni kwa nini